Slogan.
Tunakoenda sijui ni wapi, lani mbali tumetoka, panda shuka msoto, na ujawahi kunichoka kwenye changamoto. Wanipa moyo nitaomoka, niliahidi kuwa nayo mpaka siku nitaondoka. Licha kuwa tumbo nare, upendi nikose appetite, tukiwa chumbani with me guarantee ni happy night. White dress, red lips na ki afro nappy tight, harufu ya ubani, candle light wakuda swapi side. Morning glory ufukweni tukicount blessings, jua likichomoza, what a feeling. Cloud 9 tuko haya, tuliwachia ceiling. Walai unachonipa mami zaidi sexual healing. Sifai kuwa mchoyo ila sipendi kukushare, naridhika sempre kwa stareo na unipea. We ni one in a million na siyunu kiwa na spare. Unatuma tu ni smile kila stress napotezea. Maria, 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 Maria. Kila place, kila day minataka kwa na we. Kila moment, kila time minataka we na me. Maria, 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 Maria. Kila place, kila day, minataka kuwa na we. Kila moment, kila time, minataka uwe na me. Wa ubavu wanitibu nikiwa na stress after story mbili tatu. Najisikia mpesi kwa kweli wanjulia. Baby sio kesi unanifanya natulia. Kila kivuli kwangu AC. Unawachocha wanodhani niko sleepy, tuko rada yao kabla wanze kuwa creepy, zetu kuwa lenga. Wenye issue hazilipi, tuko bene shinda abiria kwa mshipi. Nimekufa, nimeoza, haijalisha wakutaki. Wana try kututenga kila time kiwa nataki. Last time ulikuwa serious, kidogo wanishtaki. Ila leo niko nawe cause that day I go lucky. Kitrisam, kilo kije na dai we na choste. Tunabaris after session, mambo yetu ya lacoste. Ukwa besides me naweza tia kambi popote. Siku kosi mawazo zoni we ni nadra kwa forgotten. Maria, 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 Maria. Kila place, kila day minataka kwa na we. Kila moment, kila time minataka we na me. Maria, 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 Maria. Kila place, kila day minataka kwa na we. Kila moment, kila time minataka we na me. Hey, you walk.